Hallelujah.
Yahweh, 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 Yahweh,
shopana yoshona yo nakatora natanjona ngamoyo kaya bomoyi na papa sana ketona mafana ka kaya bomoyi nanga yesu we oh yesu nanga ya ya 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 ah yesu we oh yesu nanga ya ya ah yesu we I'm gonna put my head on the line.